Ndimuwanguzi lwakubanga nekwata Yesu Yesu liekubo elikutwala mu bwakabaka bw'omutonzi
Mujje tutendereze elinnya lye ligulumizibwe Alright then mujje tutendereze Ono byakola by'amaanyi Yeah Yesu Yeah Mukama Nabikwasa Yesu
Sitani, oina kulemela kusaidia Lord God, yatisa sitani, atomani sitani.